Zile tabia zake, hawanaga wengine, mtapa msicheke, umbo lake bala. Zile tabia zake,